tandikaba nja lugendo lw'obulokozi luno abaana ba mukama bwali bujulizi bwennyini mukama enjegere yali azikotodehiye basanyukira wamu bayimbira wamu oluyimba lwa mukama Katonda lwe yasuubiza okununula abantu be yali akikoze naye no mama
lugendo lwaleero
luwanvu
ebisomooza bingi
batambula tebatuka kyokka bale mu ddungu eddungu eryo
eddungu si lyangu
Maliriza begombe komera mwebava awali amazi zinyamba
Senda
yeyo kanimbe
zizenga Yesu mbeleba kuchifuma cho
Wendi vata
nyamba
Tamule nawe
Ule nyamba Ule mwe Yesu
Salundo, manaba mukama, wali mujulizi bwenyini, mukama enjegere, yali aziku today. Twasanyukira wamu, twayimbira wamu, oluyimba lwa mukama, Katonda bwe yasuubiza okununula abantu be, yali akikoze, naye no mama. Senezibu Nebe kemo webiliye Noeleza mukama Gatoli nana mwami Mazima Noeleza mukama Genyumba bakubanja Amaliriza begonde Komera mwebali Awali amazi Abalalaba Amaliriza begonde Ensi tebaba Awali nsimbe Zinyamba
Nimbe
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 Yesu Nimbe Chukuma cho
Kamule nawe
Nimbe Kamule nawe
Nimbe
Kamule nawe Yesu
Abantu be walokola abantu be wayambaluli Baku baku
Bela bila bacha
Masima
Omukono kwa mukama
Abantu be wafirida Be wanunda Baku baku
Bela bila bacha
Bela bila bacha
Omukono kwa mukama
Bamaririza begombe komera mwebava awali amazi zenyamba Mutimago
www.mp3ugandanmusic.com